Yeah.
Kim.
It's any Zay Entertainment.
ZHitspromos.com.
Yeah, yeah.
Right on all me said, we run it.
Nika ni enjoy ni kalipe kufa. Tano siko siti mangaliza. Osa ni chinge when I take over. It's my time, let me take over.
We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno. We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno.
Enjoyment. Doubting their face. Gay dimulai just chilling on earth. Let me eat my pie na my cake. Nipase kushisha ni ashile my cakes.
Enjoyment.
Show me love before I meet my fate. Don't know if it is Africa perfect. Wicked word what is Africa weekend. Mind you sitting Kalisa for God's sake. Don't wait for anyone, just do your work. We live once but all of them we decide. Leave me alone, Ikali has my mindset. Swim good, kill them with the list I'm doing. Osa ni chinge when I take over. It's my time, let me take over.
We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno. We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno.
I love plantain when you take a party party. Nifaka plantain nga ufu na unipati. We all live once. Boy, tu kalafe kamo. Chamo na sipu chenjere sa bro kamo. The way I rap drug, monga nezere ko master. I stack in my head, monga muntu wana rasta. Chikarira maninga, maraun nga nizilo. Then if ika paka au koke zero. Monga coca ko, ni mafuna vanicola. We are so tight, monga tie in a cola. And I rap girls almost just kora. Ero uni sibasini funa wampola.
Nika ni enjoy, ni kalipe kufa. Tano siko siti mangaliza. Osa ni chinge when I take over. It's my time, let me take over.
We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno. We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno. Temi uchili zira tunie ino. Swag on point, monga ni madesimo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno. Spence and Sparky, monga ni Tekino. Yeah, na kipa ziwa life ili short. Sininga tenya mamuntu wango panda soti. Yeah, pa life ya tinje woni doti. Ni uzire konfwiti siza pezeka bondi. Yeah, osa yopa wa uze wa pwere. Yeah. Iseni zi timu ya mavere vere. Yeah. Chizira undia moni chingere ngere. Yeah. Peti mapezeka pankala chiwere were.
Zika ni njia nikalipe kufa. Tano siko siti mangaliza. Osa ni chinge when I take over. It's my time, let me take over.
We live once, ipatana tuka lake kamo. Life ya mabuling si mafunika che you know. Nikutiri zira tupano ukali moyo. Pevela tu ikali kuseve zewe mpuno.
Enjoyment. J-East, find the beat. Right on all me say, we run it.
Thanks
enjoyment
for downloading from
ZHitspromos.com. Y'all know we cook it right.
Enjoyment.